Ladies and gentlemen, please welcome Usha Vance.
Usha Vance waxay ku dhalatay California 1986, waxaana dhalay waalid soo galooti ah oo ka yimid Hindiya. Waa qareen jaamacadda Yale wax ku baratay oo karaani u ahaa laba garsoore oo maxkamadda sare ah oo muxaafida. Iyada iyo ninkeeda oo ay isku barteen dugsiga sharciga, waxay isguursadeen sanadkii 2014. Waxaana ay leeyihiin 3 caruura. Waxay lahayd muuqaal siyaasadeed oo hooseeya tan iyo markii ninkeeda uu sare u kacay.
It is my great privilege to introduce my husband and the next vice president.
Sharaf weyn ayay ii tahay in aan idin baro ninkeyga iyo madaxweyne ku xigeenka xiga ee Mareykanka, J.D. Vance. Marwada labaad waa qof lagu daydo, ayay tiri Anita McBride, oo shaqaale hore oo aqalka cad u ahaa dhowr marwo madaxweyneyaal.
The growing diversity of our country of people reaching levels in our politics and civil society.
Kala duwanaanshiyaha dalkeena ee sii kordhaya, dadka oo gartay heerar ka mid ah siyaasadeena iyo bulshada rayidka ah ee dhammaan dhinacyada bulshada iyo doorka hoggaaminta. Waxaan ula jeedaa tani waa waad og tahay waa wax u wanaagsan waddankeena. Kor u qaadista Vance ee dhowaan ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa doodaha kulul ee ku saabsan arrimaha socdaalka. Madaxweynaha la doortay ee Donald Trump ayaa wacad ku maray in uu si degdeg ah u joojin doono dhalashada dadka ku dhasha Mareykanka, wuxuuna sheegay in uu faray hay-adaha federaalka in ay ugu yaraan hal waalid uu noqdo muwaadin ama sharci deganaanshiya rasmi ah ku leh dalka si ilmaha loogu tixgeliyo inuu noqdo Amerikaan.
Going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship.
Mustaqbalka, caruurta ay dhaleen soo galootiga aan sharciga lahayn, mar dambe lama siin doono dhalasho toos ah oo Mareykan ah.
What's up, guys? We're in Buffalo, New York right now. We're going to be collecting signatures, or I'm sorry, signasars.
Walwarama nimayo, waxaan joognaa Buffalo, New York, hadda. Waxaan ururin doonaa saxiixiyo, ama waxaan ka xumahay SARS si loo joojiyo faafitaanka fayraska H1B. Waxayna Vance soo gashay doorkeeda iyada oo ay jiraan dooda cara leh oo ka dhex socda kooxda Trump ee ku saabsan H1B oo ah fiisaha kumeelgaarka ah ee shaqaalaha xirfadda sare leh, kuwaasoo inta badan dadka qaata ay yihiin muwaadiniin Hindiya u dhashay. Inkastoo soo jeedinta dhalashada dadka ku dhasha Mareykanka ay u badan tahay inay la kulanto caqabado sharciya oo muhiima, ayaa dadka dhaleeceeya Trump waxay yiraahdeen weydiinta waalidka in ay caddeeyaan sharcigooda iyo kor u qaadidda si loogu daro kuwa leh sharciga joogtada ah waa dhibaato. Vance sidoo kale looma tixgeliyo caddaan bulshada Mareykanka, taas oo ninkeeda uu qiray inay dhibaato ku tahay qaar ka mid ah dadka Mareykanka ah. Waa kan isaga iyo martigeliyaha muxaafidka ah ee Megan Kelly.
You mentioned Usha.
Obviously she's not a white person and we've been attacked by some white supremacists over that.
Sida iska cad, ma aha qof cad. Waxaana soo weeraray qaar ka mid ah dadka caddaanka ah. Laakiin aniga waan jeclahay Usha. Waa hooyo aad u wanaagsan. Waa qareen aad u fiican. Aad baan ugu faanayaa. Tuulada ay ka soo jeedo ee ku taalla koonfurta Hindiya ee Vadluru, dadka deegaanka ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay arkaan mid iyaga ka mida oo gaaray meelaha ugu sarreeya. Si ka duwan ninkeeda oo ah Catholic, iyadu waa Hindu oo kuna dhaqanta. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay. Sidoo kale dadka tuulada Vadluru waa faraxsan yihiin. Mustaqbalka, haddii ay iyadu Usha noqoto madaxweynaha Mareykanka, marka aad ayaan uga sii farax badnaan lahayn. Mark Bride ayaa ku boorisay Vance in ay diiradda saarto 3 Mareykanka ah ee ku noolaan doona booska dhammaan dareenkan caalamiga ah.
She has a 2-year-old, a 5-year-old, and a 7-year-old. And I think we'll need to make sure and want to make sure that they have adjusted to this new life.
Waxay leedahay caruur ay da'doodu tahay 2 jir, 5 jir, iyo 7 jir. Waxayna u badan tahay inay rabaan in ay hubiyaan inay la qabsadaan noloshooda cusub ee ay indhaha dadweynuhu hayaan. Waxay hiigsan doontaa inay ilaaliso inta ugu badan ee suurtagalka ah, gaar ahaan kuwa da'da dugsiga jooga. sababtoo ah tani waxay isbeddel weyn u tahay qoyska. Waxay door kan qaadanaysaa bisha January 20-keeda.